the category.
Mwezenu natamba, natambia mapenzi. Najiona mwamba, mwamba wa mapenzi. Sinimeishika namba, namba ya mapenzi. Muda wa moyo kuringa, kuringia mapenzi. La hasha simvimbi mtu, penzi lipo hapa. Raha ya penzi la huku, halina mashaka. Visomo na mchinje kuku, na kutapatapa. Penzi tushachezea dufu, mambo ni swadata. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh baby, pumzika love, habibi. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh, 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 pumzika love, habibi, yeah. Namba moja, ameshikilia namba. Namba moja, yeno yangu moja. Namba, namba moja, ameniweza. Namba moja, halo, halo, halo.
Ana ni baba lava, nafiki wambea mtajuta. Ana ni baba lava, kitumbwa sambusa. Kuna muda kiutani analeta mbwembwe anasusa. Nikimbembeza, sio buta buta, ndo hivyo, ndo hivyo, mina yeye mile. Miaka mile tano, mina yeye mile. Wakini mando mano, mina yeye mile. Hakuna mashindano, kwetu raha tele. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh baby, pumzika love, habibi. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh baby, pumzika love, habibi.
Namba moja,
ameshikilia namba.
Namba moja,
yendo mama yendo.
Namba moja,
ananipenda nampenda sana.
Namba moja,
ananijali namjali mimi, na enjoy mapenzi naye. Na enjoy mapenzi naye, yeah.